what you got.
Shema Dima, the Jabi Inki. Na 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 na. Shema Dima, Jabi Jabi Inki. Na 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 na.
Oh baby. Tujiachie mpaka majogo. Hey hey, majogo. Wambea wote mpaka waombepo. Kudadeki waombepo. Tunajua na kupenda ma. Ukiniacha nitashinda ba. Ata wajue tunapenda na. Halara niwe nikisi mwa. Penzi letu tena siyo loko. Liko haya wala siyo tempo. Hadiku zikana. You know I don't fear nobody. Napate siya kitazama lako bode. Wakae kwa paswedi hao. Hatushobo kinashobo zao. Kila mechi tunashinda bae. Ahehe.
Kwa maleti nazalio. Oh baby nachotaka ni kutoe dina. Oh baby hausio. Akizo nachotaka hapa full dollar. Jiachie. Oh baby wewe. Jiachie. Hey hey. Ah jiachie. Slow slowly, jiachie. Yeah, yeah, ah, jiachie. Kwa wale tinazalio. Oh baby, nachotaka ni kutoe dina. Oh baby, hausio. Akizo nachotaka hapo full dollar. Jiachie. Oh baby, wewe, jiachie. Yeah, yeah, ah, jiachie. Slow slowly, jiachie. Yeah, yeah, ah, jiachie.
Baby. Oh baby girl, sini mkali ndo anakuita jiachie. Down slow, slowly you roll my mind. Sini mkali ndo anakuita jiachie. Down, unanipaga vya utamu ma. Na kwa konisha za mama zima. Unakataga zangu hamu ma. Yeah. Sije ni mwage, sije ni ponyoka. Utani madama, ukini choka. We mtoto, we mbona wa moto. Unani mada mada so kitoto. Pambo na zinyuka eh. Nichune paka ngozi leo ruksa eh. Nachana na zitupa eh. Kinachofata nipa so kichupa eh.
Kwa waleti nazalio. Oh baby nachotaka ni kutoe dina. Oh baby hausio. Akizo nachotaka hapo full dollar. Jiachie. Oh baby wewe. Jiachie. Hela, hela, ah, jiachie. Slow, slowly, jiachie. Hela, hela, ah, jiachie. Kwa wale tinazalio. Oh baby, nachotaka ni kutoe dina. Oh baby, hausio. Akizo nachotaka hapo full dollar. Jiachie. Oh baby, wewe, jiachie. Hela, hela, ah, jiachie. Slow, slowly, jiachie. Hela, hela, ah, jiachie.
It's touches on the mix.